Triplas gang, nyef.
Wakibambuka hizo bamkubwa, wakitingiza tunarumbusa, zikishikaga tunakawasha, nikidaraga ninaamka na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama, kinasimama.
Nyama mbichi najua kutafuna, so maringo najua kuwa kuna, nikuliza form hawezi sema kuna, ikijipa tu pongi mina chuna, pongi mina chuna.
Pigwa njuti white baby cheza bila ngoga, huku na mangong misidai ata dhudha, tingwa ingwa tesa lolo iza, nukla ukla katembeza pizza. Ni nani uyo anani kemba ndana, ni nani uyo anasmashi masibazi cheza na mandom, tungwa ingwa pendu kwa kilom, fafa kifafanywa.
Wakibambuka hizo bamkubwa, wakitingiza tunarumbusa, zikishikaga tunakawasha, nikidaraga ninaamka na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama, kinasimama.
Nikiteka mina beba kwenye chemba, mina tamba anapenda zile riba, ana bounce zile form minapenda fasting. Uyu nemu kana ranting, aki drop zile tighting, kamjudu kana stand still. Okay, aki gonga zile kona kona, mina donda donda lazima atakoma, venye keme unga mahaga boga bomba, ana diet rice kutu bado aja koma.
Wakibambuka hizo bamkubwa, wakitingiza tunarumbusa, zikishikaga tunakawasha, nikidaraga ninaamka na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama, kinasimama.
Maye denda, that denda, ambeni mada mina baki tuko chizi, moyo wake nitaiba kama muizi, kwa chogolo poke donge biro guari, apana iba mali yangu kwenye feri, jegi yangu usishike manjmari, asayo mera mos, abiro sari. You see that girl, tangu ani smoke nili acha izo bang, tangu tuo moke nime maintain gang, nani anapinga akapigwe fang kang, zile vako nyoka za kutema fang fang.
Wakibambuka hizo bamkubwa, wakitingiza tunarumbusa, zikishikaga tunakawasha, nikidaraga ninaamka na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama na kidoshi jo, kinasimama, kinasimama, kinasimama.